wat ne mattaba sukaɓe les cercle ɓuuriyam yaade ensemble minaka fottata kidal men jiya toon laddeji mawɗi noon kulle muyniɗe tan gañol men hannden ɗum fof ɗum timmi ladde timmi kammude toɓata kasin
ɗiɗo yo haalaji kanko noddirteɗo Boubacar Gaziri Maiga goto jeeyaɗo gawo gonɗo foftere ñalawma hannden o wino tule jarini ɗen gondi e natirde ley gelle gonɗe toon ɗe iɗum wembini ñalawma hannden o sanne
watti joni belle nukku jañeri so a ƴeewi hannden mbiɗa da wullude jaati somi ƴeewi honone gawo wodiri aran kayno gawo wodiri ñalawma hannden ana nawi sanne
no ɗiɗo jarindiji gondi e hewirde iɗum wembi yimɓele wonɓe nokku noddirteɗo Bourem Ansongo kañe Tumbout fa jottoɗa yooru ɓeɗo yimɓele fof kolliti wiide jarindiji ɗi an jaaha tan ana cotta an naata ley galluje ɗe kañe ko nandi e muɗum
jañeri yo hunde kome tawili gendi Tumbutu ga caggal muɗum waɗi keɗalaji kewɗi le lam Tumbutu hannen galleji kewɗi ana wondi e samude saabeji jañeri hitane fo yo natin keɗala mawɗo to mene yimɓe jooɗiɓe on nukku fesa ƴeewi honono mayogo wondiri hannden ene metti famede welta ko watti kuteji mum torde amen sanne mene yimɓe jooɗiɓe ɗo lefol sahel kammu wala hunde fof wala kasin hendu mawdu tan mi jeyataɗo ka e collani ñolman ka e jamman fo
souf du jour la nuit
leydi Mali ndi ɗum ɓuuri million goto e kiloji temedɗiɗi jundi muɗum sa fecci leydi ndi cile tati nokkule ɗiɗɗe fata nokkule ɗon jarendi woni e muɗum noon hewgol jarendiji ɗi iɗum wawi waddude kutteji kewɗi fewde e yirwereji non kanko kumniɗo kabaru laaɓal nokku noddirteɗo yuworo moɓe noddirde Fadima Touré o hollitiri wiide
taccugol leɗɗe ɗen ɗo kutteji muɗum wonko waddi o welta watti saabi so ladde timmi yorgo waɗan sa ƴeewi honon mayogo wadiri ñolmana hannden ɗune da majjude jaati saabi bona laƴɗe bane arma watta weyte fof fewtire e nokkuje ɗe kammu toɓata kasin sanne nokkuje amen ɗo fof natigen saabi hannden waddi kulleji kewɗi welta ko watti
fa ɗiɗo tiɗalaji pewte andamɓe kabaru ha waluji kolliti wiide leɗɗe kañi tutede ley nokku o immadiraji goɗɗi dow gaɗe ley hen keɗɗenmo kanko noddirte Gawsou Berté o komo sifi dow hen
les solutions sont multiples
dabiriji kewɗi ana han fiyede hono misali tutugol leɗɗe ɗen nokkude to jañeri heewi le sahel leydi nin fottata kasin hono laddeji seeɗan wonɗi tondi ɗeeɗo rente pati bonne saabi nokkuji hewɗi an toon hannden fo leɗɗe muɗum soppama fa timmi homo fo an han tinnade hannen pati tacca leɗɗe ɗen so ɗum waɗama anana to saabe nokkude ɗen wurta seeɗan
vraiment freiner la désertification
micciteɗen wiide fedde union africaine nde winono waɗanno immadiraji koɓe noddiri mira verte no leɗɗele kan tutirede ley sahara kañum e lefol sahel ngel fur yalla ɓe keeɓa ɓe pewta no tule jarini ɗe gondi e guirde Mali ana e leyɗele ɓurɗe fou torrade ley no oɗo golle worri wattu joni immadiraji laamowo wondi e wadde wakkande mum nodduno suudu ministre humminido kabaru hawaluji ley nokku o wala fof koɓe jeeɓi sifade dow hen ɗo garten haddude beete hannden dow kabaruji meɗen jowiɗo dow hawaluji ɗi yo ji jeɗɗira warore wassalamu